Wahayu Yahaya surawol jowabol. Sengi mi jodi do dow jodor gangal e jogi wonde deftere e jungo nyamo windande der e yasi ende mabbira hatimije jowedidi ndemmi yi goddo malaikaajo godudo laamu e mo wi'a e sembe moy hewti takkita hatimije deftere nde e mabbitande amma dum hebaay goddo e tondo ko der duniyaru ko der maybe potudo mabbutuki deftere den ko rara der mayre sey puddumi bojji nawdi gan dum hebaay kewtudo mabbitande rara der mayre sey go otto der mawbe ben wi'iyan alu bojji ra dum sambindundu lenyol yahuda suudu dauda hebi jalorgal o takkitay hatimije joweedidi den o mabbita deftere den sey ngimi wondi karori e dari haade jodor gangal tagaadun nayun godudu yonki dun e mawbe ben e pilindi karori ndimbondi hirsanoma endi wodi luwe joweedidi e gite joweedidi kanje ngoni ruhuji alla joweedidi lilaadi der duniyaru fu sey karori ndi yahi jabi deftere den e jungo nyamo jodido do jodor gangal ndendi jabinde tagaadun nayun godudu yonki dun e mawbe shappande didi nayo ben njani yeso mayri mawninindi ko moy e jogi garayaru e tummude jinaari ende heewi urde welde kayre woni do'aaje yimbe alla ben gimi gimol kesol e be mbi'a a heewti njaba deftere den takkita hatimije mayre gandenno awarama ndem barka iyam maada arimdinani alla yimbe daga kongo lelenyol e konga le demgal e daga kobe yimbe e daga kondi leydi a wartiribe yimbe maada ardibe dina gambe kuwana alla meden be lamoto e duniyaru gada dom mirari sey nammi hononde malaika en dubbe duduki mabbe wala keron ebe pili jodor gangal e tagadum godudum yonki dum don e mawbe ben e be gima sembe e be bi'a karori barandi dindi hewti di heba bawde e risku e famu e sembe e mangu e mawnineki e manteki sey nammi ko dum e ko taga e do e der duniyaru e ley leydi e der ndiyam e ko woni der majum hu e du yima e du bi'a mantuki e mangu e mawnineki e laamu dum tabbita to jodido do jodorgal laamu on e karori din ha abada abadin sey taga dum godudum yonki dum don nayum bi'i amin sey mawbe ben dishi mawnini jomirawo.